cheese. Ebu
nchie kemi. Joa sio birthday babu. Kiona kamioa, basi kazoya ni mle. Mwanamke ni mama, lakini sio lazima kuzae.
This is an album work classic.
Virgin Music Starts.
Yaka.
Habibi wanasema unanipenda empo. Gari kubwa injini ndogo siwezi kwenda. Etuwe bibi usiwezi chenga. Uambie ukubwa dawa tena watulize kipenga. Shanzo wesha vibaya nkirudi unaniuliza. Nyaze kula kwanza au kimaliza. Nasije tule tusaze na tukimaliza. Tuzungumze ila nipatie mahaba. Nipatie mahaba.
Kisha
nimanishe mahaba.
Virgin Music Starts.